kuririmba ko uwiteka mwami imitima yacirusheho gusabana nawe nubwo muraba ari mwinshi dore kuguma mu bwato kugira ngo tudatemba mwana wo wambwiye ko ninyura mu muriro ntacyo uzantwara wambwiye ko isumo rihorera ntacyo rizantwara nishingikirije ku isezerano ryawe ntabwo ubeshya kuko uri Imana irinda ijambo ryayo sungubu na kera narakubonye mwami mu bikomeye warandwaniriye Reka natuza kanwa kanyirimbo Indirimbo zama shimwe Uwiteka, uwiteka, uwiteka urakomeye Misi no mwishuri cyubahiro ni cyawe
Kwakuririmba ko mwami
Kwakuririmba ko uwiteka mwami Imitima yacirusheho gusabana na bari mwinshi dore kuguma mu bwato kugira ngo tudatemba mwana
wambwiye
ko ninyura mu muriro ntacyo uzantwara wambwiye ko isumo rihorera ntacyo rizantwara nishingikirije ku isezerano ryawe ntabwo ubeshya kuko uri Imana irinda ijambo ryayo Kuririmba ko uwiteka mwami imitima yacirusheho gusabana nawe nubwo muraba ari mwinshi dore kuguma mu bwato kugira ngo tudatemba mwana wambwiye ko ninyura mu muriro ntacyo uzantwara wambwiye ko isumo rihorera ntacyo rizantwara nishingikirije ku isezerano ryawe ntabwo ubeshya kuko uri Imana irinda ijambo ryayo fatewe n'iki kugira ngo umuntu yibagirwe ubushobozi Imana yacu ifite abajya gushaka amahoro biciye mu bandi bantu agatanga ibya mirenge nyamara bikanga akibagirwa ko mu ijoro hari Imana isumba abantu kandi Imana ivuga bikaba kandi iyo Mana iyo yategetse ibyo yavuze bibihame mbega Imana Imana nziza
kwakuririmba
ko uwiteka mwami imitima yacirusheho gusabana nawe nubwo muraba ari mwinshi dore kuguma mu bwato kugira ngo tudatemba mwana
wambwiye
ko ninyura mu muriro ntacyo uzantwara wambwiye ko isumo rihorera ntacyo rizantwara nishingikirije ku isezerano ryawe ntabwo ubeshya kuko uri Imana irinda ijambo ryayo kwakuririmba ko uwiteka mwami imitima yacirusheho gusabana nawe nubwo muraba ari mwinshi dore kuguma mu bwato kugira ngo tudatemba mwana wambwiye ko ninyura mu muriro ntacyo uzantwara wambwiye ko isumo rihorera ntacyo rizantwara nishingikirije ku isezerano ryawe ntabwo ubeshya kuko uri Imana irinda ijambo
ryayo
kwakuririmba ko uwiteka mwami imitima yacirusheho gusabana nawe nubwo muraba ari mwinshi dore kuguma mu bwato kugira ngo tudatemba mwana
wambwiye
ko ninyura mu muriro nacho zangwara wambie kisumori warera nacho risangwara nishingichirisha kwisezerano ryawe nako ubesha kukurimana irindisha mbwetayo
nishingichirisha
kwisezerano ryawe nako ubesha kukurimana irindisha mbwetayo.